Ezekiya 48 verse 1.
Nanga amagama ezizwe kusukela ekugcineni kwasenyakatha eceleni kwendlela yaseti loni kuze kube sekuyeni eHamati naseyasari enani emkhawulweni wasedamaseku ngasenyakatha eceleni kwehamati udani uyakuba nesabelo abe nohlangothi lwasempumalanga kuze kube sentshonalanga.
Verse 2. Ngasemkhawulweni wakadani kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga u-Asheri uyakuba nesabelo. Verse 3. Ngasemkhawulweni waka-Asheri kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uNafetali uyakuba nesabelo. Verse 4. Ngasemkhawulweni wakaNefetali kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uManase uyakuba nesabelo. Verse 5. Ngasemkhawulweni wakaManase kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga u-Efrayimi uyakuba nesabelo. Verse 6. Ngasemkhawulweni waka-Efrayimi kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uRubeni uyakuba nesabelo. Verse 7. Ngasemkhawulweni wakaRubeni kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uJuda uyakuba nesabelo. Verse 8. Ngasemkhawulweni wakaJuda kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga kuyakuba ngumnikelo eniyakunikela ngawo ububanzi bube izingalo eziyinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ubude bube njengesinye sezabelo kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga indlu engcwele ibe phakathi naso. Verse 9. Umnikelo eniyakunikela ngawo kuJehova uyakuba izingalo eziyinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ubude ububanzi bube izinkulungwane eziyishumi. Verse 10. Nanku umnikelo ongcwele owabaphristi uyakuba izinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ngasenyakatho nangasentshonalanga izinkulungwane eziyishumi ububanzi nangasempumalanga izinkulungwane eziyishumi ububanzi nangaseningizimu izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ubude indlu engcwele kaJehova ibe phakathi nawo. Verse 11. Uyakuba ngowabaphristi abangcwelisiweyo bamadodana kaSadoki abagcina inkonzo yami abadukanga lapho beduka abantwana baka-Israyeli njengalokho aduka amaLevi. Verse 12. Uyakuba kubo umnikelo omnikelo wezwe into engcwele ngcwele ngasemkhawuleni wamaLevi. Verse 13. Maqona nomkhawulo wabapriesti amaLevi ayakuba nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ubude nezinkulungwane eziyishumi ububanzi bonke ubude bube izinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ububanzi bube izinkulungwane eziyishumi. Verse 14.
Abayokuthengisa ngawo bangenani ngawo bangahlukaniseli abanye ulibo lwezwe ngokuba lingcwele kuJehova.
Verse 15. Izinkulungwane eziyisihlanu ezisele ebubanzini nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu zasebudeni ziyakuba ngezokungengcwele zibe ngezomuzi ezokwakha nezamadlelo umuzi ube phakathi nazo. Verse 16. Nazi izilinganiso zalo uhlangothi lwasenyakatho izinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu nohlangothi lwaseningizimu izinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu nasohlangothini lwasempumalanga izinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu nohlangothi lwasentshonalanga izinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu. Verse 17. Umuzi uyakuba namadlelo ngasenyakatho ngamakhulu amabili namashumi ayisihlanu nangaseningizima makhulu amabili namashumi ayisihlanu nangasempumalanga amakhulu amabili namashumi ayisihlanu nangasentshonalanga amakhulu amabili namashumi ayisihlanu. Verse 18. Okusele ebudeni maqondana nomnikelo ongcwele kuyakuba izinkulungwane eziyishumi ngasempumalanga nezinkulungwane eziyishumi ngasentshonalanga kuqondana nomnikelo ongcwele, izithelo zawo ziwe ngokudla kwabasebenzi emzini. Verse 19. Abasebenza emzini bayakulima bevela ezizweni zonke zakwa-Israyeli. Verse 20. Wonke umnikelo uyakuba izinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu. Ninikele ngomnikelo ongcwele unezinhlangothi ezinye kanye nefa lomuzi. Verse 21. Okuseleyo kuyakuba ngokwesikhulu ngalapha nangalapha komnikelo ongcwele nefa lomuzi maqondana nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu zomnikelo ngasemkhawulweni wasempumalanga nasentshonalanga maqondana nezinkulungwane engamashumi amabili nanhlanu ngasemkhawulweni wasentshonalanga kuqondana nezabelo kubo ngokwesikhulu umnikelo ongcwele nendlu engcwele kube phakathi nakho. Verse 22. Okusukela efeni lamalevi nasefeni lomuzi kuyakuba phakathi kokwesikhulu, okwesikhulu kube phakathi komkhawulo wakwaJuda nomkhawulo wakaBhenjamini. Verse 23. Izizwe eziseleyo ke kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uBhenjamini uyakuba nesabelo. Verse 24. Ngasemkhawuleni wakaBhenjamini kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uSimeyoni uyakuba nesabelo. Verse 25. Ngasemkhawuleni wakaSimeyoni kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uIsakare uyakuba nesabelo. Verse 26. Ngasemkhawuleni wakaIsakare kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uZebuloni uyakuba nesabelo. Verse 27. Ngasemkhawuleni wakaZebuloni kusukela ohlangothini lwasempumalanga kuze kube sohlangothini lwasentshonalanga uGadi uyakuba nesabelo. Verse 28. Ngasemkhawuleni wakaGadi ohlangothini lwaseningizimu ngaseningizimu umkhawulo uyakusuka eTamari kuze kube semanzini aseMeribhathi Kadeshi nasemfudlaneni ngaselwandle olukhulu. Verse 29. Yilo lelizwe eniyakulahlukanisa ngenkatho libe yifa lezizwe zakwa-Israyeli yilezi izabelo zazo isho iNkosi uJehova. Verse 30. Nanka amacelo omuzi kusukela ohlangothini lwasenyakatho izingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu ngokulinganisa. Verse 31. Amasango omuzi akubizwa ngamagama ezizwe zakwa-Israyeli. Amasango amathathu abe ngasinyakatho, elinye isango lakwaRubeni, elinye isango lakwaJuda, elinye isango lakwaLevi. Verse 32. Nasohlangothini lwasempumalanga izingalo eziyinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu, namasango amathathu elinye isango lakwaJosefa, elinye isango lakwaBhenjamini, elinye isango lakwaDani. Verse 33. Nasohlangothini lwaseningizimu izingalo eziyinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu ngokulinganisa, namasango amathathu elinye isango lakwaSimeyoni, elinye isango lakwa-Isakare, elinye isango lakwaZebuloni. Verse 34. Ohlangothini lwasentshonalanga izingalo eziyinkulungwane ezine namakhulu ayisihlanu namasango azo amathathu, elinye isango lakwaGadi, elinye isango lakwa-Asheri, elinye isango lakwaNafetali.
Verse 35. Ngazonke kuyakuba izingalo eziyizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili. Igama lomuzi kusukela kulolo suku liyakuthiwa uJehova ulapha.